waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Shaqa ka cayrintii aada looga fajacay ee agaasimaha f b i da James Comey ayaa weli gilgilaysa caasimada dalka maraykanka ee Washington. Go-aanka lagu eriyey oo madaxweynaha maraykanka Donald Trump uu qirtay inuu isagu lahaa ayaa waxaa cambaareeyey mucaaradka dimuqraadiyiinta iyo qaar ka mid a xisbiga jamhuuriga ah, laakiin waraysi uu siiyey telefishinka m b c da ayuu madaxweynuhu ku sharaxay sababta uu tallaabadaas u qaaday, isagoo sheegay in xafiiska f b i da dhibaato ay ku soo jirtay intii Comey uu hoggaanka u hayey.
He's a showboat. He's a grandstander. The FBI has been in turmoil. You know that. I know that. Everybody knows that.
Waa nin istustus badan oo isqaadqaadka jecel. FBI-du qulqul ayay ku soo jirtay. Anna waa ogahaadna waad ogtahay, cid kastaana way ogtahay. Haddaad eegto FBI-du siday ahayd sannad ka hor, waxay ahayd mid isku dhexyaacsan. Sannad kadibna kama ay soo kabsan qulquladaas. Bilowga asbuucana afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa sheegay in madaxweynuhu tallaabadan qaaday kadib markuu talooyin ka helay wasaaradda cadaaladda, laakiin Mr. Trump ayaa hadda sheegay inuu mar walba ku tala jiray inuu shaqada ka eriyo Comey xataa haddii uusan ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda Rod Rosenstein uusan kula talin lahayn.
I was going to fire Comey. There's no good time to do it, by the way. He made a recommendation. He's highly respected. Very good guy, very smart.
Waan eriyey lahaa Comey. Waqti gaara oo ku habboon cayrinta ma jiro. Ogowse, Rosenstein wuu igula taliyey inaan eriyo. Waa nin aad loo ixtiraamo oo ah nin fiican oo dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriyiintu ay jecel yihiin. Taluu i siiyey, laakiin taladaas ka sokow, mar kasta waan cayrin lahaa Comey. Xisbiga dimuqraadiga ayaa ku baaqaya in dacwadooga gaara loo saaro oo sii wada baaritaanada lagu hayo xiriir la sheegay inuu dhex maray dowladda Ruushka iyo ololihii Donald Trump. Dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in cayrinta Comey inay ahayd isku day lagu doonayo in FBI-da lagaga sii jeediyo baaritaanadooda ay waday. FBI-da ayaa baaraysa eeda ah in Ruushku faragelin ku sameeyey doorashadii madaxweyne ee sanadkii lasoo dhaafay iyo inay jireen xiriir dhex maray saraakiil Ruusha iyo shaqsiyaad ka tirsanaa ololihii Donald Trump. Dadka dhaliilsan shaqa ka eriyidda Comey ayaa qiyaasaya in maadaama Trump laftiisu hagayay ololihiisa doorashada in laftigiisa hadda baaritaanku uu soo geli lahaa. Laakiin wuxuu dafiray in baaritaanka isagu uu ku lug leeyahay, wuxuuna taas beddelkeeda soo qaatay sida FBI-du ay u wajahday baaritaanadii ay ku waday fadeexaddii emailada ee Hillary Clinton. Madaxweynaha ayaa ku adkaysanaya in saddex jeer uu Mr. Comey isaga u sheegay inaan wax baaritaana uusan ku socon.
During a phone call he said it, and then during another phone call he said it. So he said it once at dinner, and then he said it twice during phone calls.
Mar aan telefoonka kula hadlay wuu igu yiri, mar aan wada cashaynana sidoo kale wuu ii sheegay. Runtiina anaaba mar weydiiyey in baaritaan anigu igu socdayeen kale, wuxuuna ii sheegay inaan wax baaritaanahi igu socon. Laakiin hadal uu ka jeediyey isagoo hortaagan dhegeysi guddiga sirdoonka ee aqalka senatka ayuu sii hayaha madaxa FBI-da ee hadda Andrew McCabe sheegay inaysan caadi ahayn in qofka loo sii sheego in baaritaan ku socdayeen kale. Mr. McCabe oo su'aalo adadag ay weydiisay senatorad Susan Collins oo jamhuuriga ka tirsan, jawaabtiisu waxay u muuqatay mid ka duwan hadalka madaxweynaha.
Is it standard practice for the FBI to inform someone that they are not a target of an...
Senatorad Collins ayaa weydiisay, ma habdhaqan caadiya ayay u tahay FBI-da inay u sheegto qof inaan baaritaan lagu wadin? Maya, ayuu yiri, habdhaqan caadiya nooma aha. Hadalka McCabe ayaa sidoo kale khilaafay madaxweynaha markuu yiri FBI-du khalkhal ayay ku jirtay intii Comey uu hoggaaminayay. Wuxuu u sheegay guddiga sanadka in agaasimaha la eriyey taageero badan looga hayo FBI-da dhexdeeda.
I can tell you that I hold Director Comey in the absolute highest regard. I have the highest respect for his considerable abilities and his integrity.
Waxaan ku sheegi karaa in agaasima Comey aan ixtiraam weyn u hayo. Waxaan aad ugu ixtiraamaa awooddiisa iyo sharaftiisa. Aad baana ugu faraxsanaa inaan la shaqeeyo. Waxaan inii sheegi karaa in agaasime Comey aad looga taageersanaa FBI-da dhexdeeda, ilaa iyo haddana taageero badan looga hayo. Jack Grassley oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha garsoorka ee aqalka senatka ayaa ugu baaqay FBI-da inay si babliga u sheegto in Mr. Trump baaritaan ku socdayeen kale. senatarka ayaa qoraal ka soo baxay ku sheegay in James Comey uu isaga hore ugu wargeliyey uusan hadda maqlin buu yiri wax ka duwan hadalka madaxweynaha. Dhanka kalena hogaamiyaasha guddiga sirdoonka senatka ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonaan baaritaanka lagu wada faragelintii ruushka ee doorashada dalka Mareykanka. Guddoomiyaha guddigan Richard Burr oo jamhuuriya ayaa sheegay inay arrintani si adag u sii baari doonaan ka sokow isku dhexyaaca ka dhashay shaqa ka eryihidii Comey.
Regardless of what happens by the Justice Department or by the FBI, that the investigation that's done...
Kasoko wax kasto ay wasaaradda cadaaladda ama FBI-du sameeyaan baaritaanka ay guddiga sirdoonka sanadku sameeyeen wuu sii socon doonaa, waana sii dardargelinaynaa.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.